Leo najisikia raha, Mike ziko nyumbani tena. Raise in a building baby. Shenita what's up, dick sound, yo. Nanza na kala jelemaya na mini Mungu ndo savior. Nikikutana naye upole ndo yake behavior. Ila juma nature muda mwingi yupo tungi. Alikibwa kari ya koye ni shisha na melongi. Cheke chigunda mwenye dwedi so kiparo. Penda maneno ya utani na nimpenzi wa sigara. Prince Dully Sax maneno ndo sifa yake. Mneza kuwa watu kumi lanongea peke yake. Diamond ya chungea kidogo katukana. Lover boy yupenda kubadili wasichana. PDQ, Ngosha, Faridi kubanda. Mr. Kununa kila na chungea kajipanga. Nitofoti na Nikki, mbishi mandevu. Ropo ropo kila kitu anajifanya mwelevu. Bob Junior, Mr. Kucheka ulizea wazee wa kuvimba. Na Sheta, King wa sala sala, hano tani kama joti. La napenda sana story, kila kitu ana supporti. Umedimpos kwa vijembe, huyu bwana achoki. Dogo mtobo wa siri ni young, kila msodoki. Kikutana naye, fei, kama kuju yao, hey. Yuko busy, tuna sim kama bongo movie ray. Ambwene Yesaya, usela squeezy ya taki. Anongea kistarabu, au ndo mitikasi. Chiri, Benz, aka Chuma. Dakika mbili kacheka na kawi kununa. Nei wa mitego yeni beef na kuchonga. Utasikia yule mtoto bishoni tamgonga. Wata chilambos kio na mkopi Ben Po. So kuimba tu wote wanongia slow slow. Kwe kraka na iso bi hawana stress the game hii. Chindo handsome mana wako happy wako free. Wano actikishua goes B na Young D. Wasogopa wajwe mengi kimbunga na Nash MC. Fanigai wa kuchekesha Kobama RIP. Wano tenda na wawazi kuchila na TID. Kasimu mganga ye wapendi kujishusha. Tundamani akiongea ya napenda kupayuka. Kalapina na Bikoko ubabe kayeyusha. Rafiki wa mabongo flavor ngumi ataki atakurusha. Recho na Lina tabia zao zinafanana. Ya pombe lesena wana labda uhuru kwa mabwana. Shilole, shishi, mitusi kwa mkupuo. Swiste jini wana sweti manuwa sizioni nguo. Madina Somali hawasomeki watambui. Wawe na pesa wawe wana vile vile hawajui. Country boy wamepango mziki kama janza sasa. Pia na stamina pamoja na darasa. Hawa wakonomo wala wapendi sifa. Ni Barnaba na Amini ya wazee wakuridhika. Hawa nao juni waleze vipi. Sema tujionana mda ni Mwasiti na Pipi. Yu mwingine ni Msanila na itikadi za Nyerere. Rasta Simba Mpole, Baba Tunda Fandeseli. Bingwa wakujemini, sumia penzi na nbele. Sipi Vanessa witness yeti wao kama mbele. Niki wapili yuko smart, aachiki crazy. Ila kaka yake Joe, ana mkopi Jay-Z. Mbilo ni busy, lil sam Mr. Blue. Kimusikia kapisho, ila yeni msela tu. I think I'm down man, got you boy. Green Records, love to you niggas. Afu sichukie, it's just a behavior man. They call me Raymond, king of freestyle nigga. Best city's on top now. Best city's on top now. Yeah, thanks mom for your love. Holla.